Blog Talk Radio.
Abakunzi ba radio temeno nje kubasuza kandi mba ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu wa 2028 z'ukwezi kwa kane umwaka 2022. Nitashimye jampo mu kiganiro uyu munsi, ikiganiro mutegurirwa buri wa kane w'icyumweru muri aya masaha. Ikiganiro cyacu rero kuri uyu mwanya tukaba tugitangiye aho tugiye kuganira kuri imishyikirano y'imitwe yitwaje intwaro muri yaberaga muri Kenya yasoje ibiganiro byayo, ikaba izagaruka mu minsi izagaruka muri bizagaruka mu mbere yuko rekaende ne kwa precise igizabereza bavuba cyane ni mu byumweru nka bibiri cyangwa se bitatu bitinze, ni kuko igomba kuba mbere yuko abakuru b'ihugu bongera guterana. Iyo nkuru ndayigarukaho ndetse niyo ndibubanzirizeho mu kanya. Ubushize aha ngaha kuri radio iteme nababwiye ibya Miss Rwanda ko Madame Jeannette Nyiramongi agiye kuyishimuta, ariko mbivuga nkeka, mbivuga nshingiye kuri analyse z'ibigaragara. Nari mfite information, ubu rero noneho mfite information ko umugambi ahubwo wateguwe kera ubu bariho bawushyira mu bikorwa. Ndaza kugaruka rero kuri development nshyashya za Miss Muheto ndetse n'uriya Prince Gerard cyangwa se manager wa Miss Rwanda Nyampinga Rwanda. Uyu munsi Jeannette Kagame akaba yahuye na Jeannette yahuye n'abanyampinga ndetse ari kumwe n'abandi ba ministre bagiye bamushagaye babategarugori. Umugabo nabonye mu cyakora ibyo ntacyo bitwaye, ariko bigaragara ko umushinga koko bawugejeje kure. Banyarwanda kazi izi nizo nkuru zacu nyamukuru, ariko ndagaruka kuri development z'iyi babimukira. Kagame ejo bundi mwaramwumvise avuga ko icyo bakoze ari ubutabazi, ko atari n'ubwa mbere gusa, no mu gihe cya Libya ubwo bamwe bari babaye stuck muri Libya, ngo muri bike bashoboye gusolvinga ibibazo bikomeye cyangwa se gukemura ibibazo bikomeye. Ndavuga amagambo ye mu Cyongereza, yavugaga ati nubwo tutafite byinshi ariko mu bikeya dufite twashoboye gusolvinga ibibazo bikomeye. Uyu mushinga ndagaruka ari ku magambo avunaguye. Reka rero tutabarambiye cyangwa se ntabarambiye ikiganiro cyacu tani. Ikiganiro uyu munsi mutegurirwa nanjye Japo, ndagira ngo nongere mbahe ikaze mbanashimire no kuba mwongeye kwifatanya nanjye muri iki kiganiro. Ndashimira mbere na mbere abakomeje kunyandikira commentaire zabo kuri WhatsApp yacu 508 335 87 71. muri bamwe batuma ikiganiro cyacu gikomeza kugira valeur cyangwa se gaciro gifite kubera makuru mu mpande za kohajima cyangwa se n'abanenga namwe mukomeze mwandike kuko nibyo bituma twikosora ariko abakoze reaction mu biganiro byacu mwese ari abashima ari abanenga ndetse abasanze makuru mukomeze rwose ndabashe ni byiza kandi bizahoreho kuko nibyo bikomeza gutuma tubagezaho gahunda zikwiriye cyangwa se zibanoge reka rero mpere ku nkuru nayo imaze kubabwira ya mishyikirano y'imitwe y'intambara itwaje nako intwaro y'intambara ndarengero ko mu kanya ko birajyanye ibera iyi mitwe yitwaje intwaro muri Congo ariko imishyikirano yaberaga Nairobi muri Kenya Perezida Kenyatta yaje kuvuga mu ijambo nawe avuga ati mugire urukundo mukunde igihugu cyanyu ntabwo amajwi nashatse kuyashyiraho aravuga mu cyongereza ariko ntabwo ari manesh cyane kandi nubwo nibaza ko bifite ari ngombwa cyane icyo yavuze n'amagambo make nshobora kubasubira amahanga yavuze ati igihugu cyanyu cya Congo kirimo ubutunzi kamere Imana yabahaye ariko bifasha abanyamahanga cyane kuruta uko bibafasha mu isi mukora ibishoboka byose muhagarike ibintu intambara ihagarare mushake ibisubizo hagati y'ibibazo byanyu hagati yanyu abana banyu ko bazajya ku ishuri uko bazivuza yavuze ati abantu bararwara ntibavurwa abantu ntibajya ku ishuri ibintu byose by'ukuri n'abandi bose bavuze ariko birababaza cyane abanyafurika urumva ko umunyakenya yes pan-africanism ariko arababwira ati murebe inyungu z'umuryango wanyu reka rero ibingibi yenda by'ijambo rya perezida Kenyatta ne kuba aribyo ntindaho cyane ariko ngaruke ku bantu bitabiriye iriya nama ubushize nabivuzeho gato mu kiganiro gihe n'icyo ariko ntabwo nabitinzeho iyi nama yitabiriwe n'imitwe yitwaje intwaro igera kuri 34 ya mitwe y'umurengera hari represente imitwe ya za mayimayi itagira uko zingana represente abagera kuri 34 ya M23 nayo babwiye ukuntu byatangiye ariko nyuma bakavuga ko iyo batifuza kwiparticipa kuko habaye ibirego bitana bamwana na leta y'u Rwanda bavuga ko abateye naba twebwe icyo twumvise nuko anga kuri agiteme nuko buri ruhande rwa blamingaga abandi bavugaga ko n'abataraje ariko babatumira mu mishyikirano cyangwa se mu biganiro by'ubutaha abataraza n'uyu munsi nubwo batagaragaye baza babatumiye mu biganiro by'ubutaha abaje barimo abakongomani b'abakongomani mbabarire bagiye batanga ibyifuzo byabo nabo bavuga ko icyo bashyigikiye ari uko amahoro yagaruka ibyo basabye ntabwo kugeza uyu munsi turabibona ibyo basabye ibyo barimo ba demands zabo cyangwa ibyo bifuza uyu munsi ntabwo turazibona nimara kubibona cyangwa se ahakorera DTM nitaramara kubibona tuzabigaragaza icyo barimo bifuza kugira ngo bareke gukomeza kurwana bimwe mu byo nabonye ariko nibaza ko ari muri propagande nta document officiel nabonye ivuga ko ari byo basaba nuko bavugaga ko hari abagiye basaba ko bakwemererwa kuba aribo ba in charge cyane cyane ya mitwe yo muri Nord Kivu na Sud Kivu ya sekirite yo mu karere kubera ko ari byo byafasha guteza imbere ababo ibyo ntabwo biri verifiye ahangaha kuri RDTM ntabwo nabiverifiye ni ibintu nagiye mbona ku magrupu y'abanyekongo n'amatwitter udashobora kumenya abahote ngo ni bande kandi ibyo ni ukubyirinda sinshaka ko tubifataho ukuri kuko inyandiko tuzazibona nzababwira ibyo sezerano yavuyemo nibyo bemeranyije nitumara kubibona ahangaha kuri radio iteme muri studio ya radio iteme ariko bivugwa n'ibyo bishobora kuba ari propagande z'abakongomani kuko bariho banenga icyo cyifuzo
ariko impamvu numva bikwiriye nabyo kuvugwa nuko bigeze kuvugwa na mbere ko bifuzaga ko muri North Kivu na Sud Kivu habaho abakomanda bakomoka muri biriya bice bafite intere ku mutekano w'akariya gace kubera abantu babo kuruta ko waza kuzana abanyakasayi. Ibyo rero byabagaho kugira ibyavuzwe mu gihe cya Kabila ntabwo byigeze bishyirwa mu bikorwa, kandi izo demande baramutse bazisabye ntabwo byaba ari ibintu bishyashya. Icyo ariko si cyo kintu nyamukuru. Ikintu nyamukuru ni uko Perezida Tshisekedi nawe yavugiyemo ntarajya kuri icyo kintu nyamukuru, yavuze ko abazemera gushyira intwaro hasi abijeje ko atazabatemba. Ngaruke inyuma kuri Perezida Uhuru Kenyatta, yavuze ati reka mutagira ngo ndabasaba ibyo njye ntashobora gukora, murebe nanjye ibyo nakoze hagati y'umurayivu wanjye w'igihe kinini cyane. Twarumvikanye, we made peace, dushaka amahoro hagati yacu. We yavugaga Nibayira Odinga, nubwo atamuvuze mu zina, mu byo yabonye nta mazina numvise, ariko birumvikana ko ari we yavugaga. Ibi ndabigarukaho kubera ko niba bariho bavuga bati make peace n'abantu bitwaje intwaro, bizagutangaza ejo bundi wumvise Kigali nayo bayibwira ati mwumvikane n'ababarwanya. Kubera yuko ibyo barimo basaba bariya ba mayimayi, ibyo barimo basaba bariya bo muri ariya mamitwe yinde ba Gumino ba M23 ntabwo ari ukubabwira gusa ngo mushyire intwaro hasi murekeraho mushyire intwaro hasi tunuhanira nimutazishyira hasi turabara soya, ntabwo ari barabwira ati mushyire intwaro hasi turabaha offering, turabofaringa ubundi buryo, turabaha ibindi bintu insimbura icyo gikorwa cyo kumena amaraso. Muganire n'umukuru wanjye. Ibyo biganiro bavuze muri abo bantu harimo Tshisekedi na Uhuru Kenyatta. U Rwanda, Uganda, amahanga harimo Ufaransa, UN, ayemo indorerezi. Nabo bari bafitemo indorerezi zikurikiranira hafi ibyo biganiro. Ejo bundi Rwabuze Isoni Kagame yagiye muri Uganda ngo guselebra kwizihiza isabukuru y'imyaka 28 y'umuhungu wa Perezida Museveni. Agezeyo umuvugizi umwe mu batanze bavuze itangaza avuga icyamuzanye n'ibya muri Uganda, ariko avuga ati yaje gukora iki ABCD. Bavuze ko mu byinshi bagane cyangwa banzeho harimo M23, Kagame na Perezida Yoweri Museveni ngo bibanze kuganira kuri M23. Wakwibaza ukayibaza impamvu Kagame wari konserane n'ikibazo cyo muri Congo mu gihe bamuhamagaye ngo naze kuyiganiraho muri Kenya, agasuna akohereza Biruta, yarangiza akavuga ati reka njye kubaza Perezida Museveni cyangwa se njye kumubwira gihe icyo ntekereza. Icyo natinye kuvugira mu nama y'abakuru b'ibihugu banjye. Banyarwanda, Banyarwandakazi bakunzi ba Radio TV, murabizi ko atari ibanga ko Perezida Tshisekedi yikomye u Rwanda igihugu, yavuze ati igihugu cy'igituranyi cyihishe inyuma y'ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'ibindi bihugu. Yavugaga ntabwo ari ibanga, ntabwo ari ikintu cyo kwihisha, ni u Rwanda, Burundi, muri Congo, Uganda, Tanzania, South Africa, ni he hataragera kujya guhungabanya undi umutekano w'igihugu. Nta nyunga bifitemo uretse kurangira nabi, kandi bigaragara ko atagifite manevre n'imwe ashobora gukora. Iyo utangira kujya gusaba uwo wimye ukagenda ukikomba imbere ya Perezida Museveni kuri kariya kageni n'ibintu wakoze mu minsi yashize, muri iyo baragusuzugura bakakureba bakavuga bati twamugejeje ahashaka,
kandi koko ni wowe wahishyize tuzatabaze kuko kakubayeho nta soutien n'imwe ufite mu gihugu mu bihugu byo mu karere mu gihe bo bashyize hamwe kugira ngo bahashye icyagihungabanya umutekano cyose utangiye kudagadwa uvuga uti ndabigenzane ndabigenzane Uganda narahane yarahitumye Burundi narahitumye muri Congo Kinshasa president Tshisekedi yaravuze ku mugaragaro avuga ati turakuzi abandi ntibashoboye kubivuga bagiye barinda iby'iwabo ariko bo ntibabivuga openly president Tshisekedi ni umunyaburayi nubwo ari umukongomani ariko yakuriye iburayi yabayeho kenshi niho yize niho ntabwo izo diplomasi zindi abandi bakoresheje yagomba kuvuga interes z'igihugu cye n'icyatekere ntabwo Tshisekedi ari muri ba bandi Kabila na Père bavuye za mu Mutara baherekejwe bavuga bati yenda dufite allegiance hari loyalty hari deni dufite ku Rwanda kuri we no nta deni bafite ku Rwanda ahubwo bafite ibyo basaba u Rwanda muri gouvernement FPR ibyo bahemukiye u Rwanda nako Congo ho nibo bafite ibyo bayibaza Tshisekedi nako mufate urugero mukore différence murebe aho bikomereye Kagame kuri Kabila na Kabila fils n'abantu banyuze u Rwanda ndabizi n'igihe bahabaga bari mu bantu bari bashinzwe za sécurité zabo protocole zabo n'ibindi babaga mu Rwanda bafite amazu ya safe houses bari bafite babaga iyo ngiyo bajyaga gutozwa ibintu bya leadership n'ibintu bya gisirikare babaga mu Rwanda baba mu matenti iyo ngiyo mu Kagera ariko bamaze kugera mu gihugu of course president Pierre Kabila yarabizize kubera ko bashaka kumukorera amarabwiye ati no ubu ngubu twaba aba partenaire twanajya mbafasha nzibagira ibyo mwankoreye barabyanga ariko president w'office aravuga ati sinshaka gupfa nka papa ariko nanjye narabanaga nawe mu Rwanda ibyo badukoreye nabyo ndabyibuka reka niyoroshye gato yenda hari uruhare runaka bakenye kugira ngo mbe ndahangaha cyangwa se mbe traje kapitaine ya mbere nibo bayimpaye ari batera Kabila w'office tumva yarambaye grade ya kapitaine ariyo ya mbere yambaye yenda tarabanje kuzo hasi kubera ko ari umwana wa chef wa Iberio ibyo byose bigatuma yenda bafite bavuga batari ukuntu twakwitwara ku Rwanda kuri Tshisekedi ntaho bihuriye Kagame we rero ibyo ngibyo ntabwo abyumva akavuga ati nzakomereza aho byari bigeze ni nayo mpamvu ubona buri munsi yiruka kuri Kabila ashaka uburyo yaba ari we usubira ku butegetsi ibyo byose Tshisekedi arabifite mu kiganza information arazifite intelligence arayifite ari nayo mpamvu wabonye ko utakomeza gutangira ukilininga hariya Kinshasa yewe Tshisekedi agomba no gukomeza kurinda umutekano we kuruta n'abari ba perezida bandi kuko arabizi ko namukumira hariya muri kiriya gihugu agahuru kimbwa akazaba agahe kandi niho bigana kandi ntabwo ari kera reka nsubire ku biganiro nabwiye ko ariyo nkuru nyamukuru yaciye mu ibiganiro bizasubira abakuru b'ibihugu nk'uko bakoze iriya tangazo mu kwezi kumwe nuvuga ngo hasigaye ibyumweru bitatu nabyo bitageze neza kandi mbere y'uko abakuru b'ibihugu bahura imitwe yitwaje intwaro izaba yahuye kugira ngo abo bakuru b'ibihugu bahure nibura bavuga bati dore ibyo progress ngahe uko bimeze no kumenya igihe za operation z'abatazashyira intwaro hasi zizatangira ntabwo ari kera kuko bashaka ko birangira niyo mpamvu ubona ko n'igihe bihaye atari kinini cyane harimo ikintu cyo kuba aggressive cyane cyane ko perezida Uhuru Mumbabarire Kibaki Mani Muhiru Kordashira we yarangije urugendo rwo ku isi Uhuru Kenyatta kwa munane ntabwo azaba akiri perezida ntabwo azaba akiri umuhuza hasigaye amezi atatu ni ukuvuga ngo ibikorwa bigomba gukorwa nawe akiri perezida, kuko ntabwo azasigara ategeka muri Kenya uko bizagenda atakiri perezida. Yes, transition ishobora gutwara longer, karenga yenda ibyumweru na ku kwezi nyuma y'uko munana amatora yabaye, ariko ndashaka gusa guhighlighting, gusurinya ko ibyo byose time frame barimo biha ifite biri consistent n'ibyo tubona no mu matora byo muri Kenya. Kuko haje undi mu perezida, hazaba no gutangira gushyira mu perezida afite agenda zindi, ntabwo kongize bari priority. Perezida Uhuru ari muri manda yanyu. Ngaruke rero ku kindi gishobora kuzavugwa muri inama y'abakuru b'ibihugu b'utaha. FDLR n'indi mitwe yitwaje intwari muri Congo mbere yo kwirasa, hari possibility ko nayo bazayibaza, bazayiha chance yo kugira ngo ishyire intwaro hasi itahe mu Rwanda mu mahoro, cyangwa se nayo yenda itange demands zabo. Abo ngibyo byo bazabyivugira abari mu mitwe yitwaje intwaro. Ariko tibizabatangaze mwumvise n'u Rwanda barubwiye bati nawe mbere y'uko dukoresha violence hari uko wakumvikana n'abakurwanya. Muri twebwe twese dufite abaturwanya, muri Kenya dufite abopoze, muri Uganda dufite abopoze, Burundi dufite abopoze, Congo mufite abopoze, turimo turaganira muri Congo, Burundi la même chose. Nawe ku nyungu z'umutekano wo karere n'amahoro wowe urofra iki? Ndizera ntashidikanya ko mubona kuri ibyo ndivo mvuga none mbabwira none aha, wakwiyanalizira ukavuga uti se byaba bifitanye isano n'impamvu Kagame atagiye muri ya nama ubushize, atinya ko bagiye kubimbaza, atinya ko hagiye kuba demande nimwe yafasabwe na Kikwete muri African Union, Kagame akaza kwivugisha ati nzaguhitinga ntuzamenye n'icyagukubisaho giturutse. Yarangiza uyu munsi akaba ari utangiye kugenda avuga ati tubigenze dute, njye kwihengekana Museveni nkaho Museveni yibagiwe cyangwa ari umwuzukuru wa Yoweri Kaguta Museveni utibuka ibyo yakoze ashaka kumuhitana, ndetse n'umupaka wafunga. Mwibagirwe biriya byo muvuga ngo Muhoozi afite ibindi arimo, afite amanyanga ye, ariko ntabwo arusha Museveni imbaraga cyangwa ububasha mu gihugu. Yes, Muhoozi ari sympathetic kuri Kagame. Hari abantu njye mvuga numva bavuga bati Muhoozi byarimo arabizi, ni ibintu ngo byo gushaka kuryarya kugira gute. Je doute ko Muhoozi adafite faiblesse iyo bigeze kuri Kagame. Kandi Kagame iyo faiblesse yarayizi agashaka kuyexploita. Ndizera ntashidikanya ko na biriya byo kuvangwa anniversaire nzagushakira uburyo wazareka. Biramutse yandere nayo mpamvu yakoze anniversaire publique imyaka 48 nabitinze gushira nawe imyaka 48 ivuze. Ntabwo ari 50. 48 ni nabyo se possible, kubera ko nkunze kubigarukaho ko imyitwarire ya Muhoozi muri special forces bashimuta Lieutenant Joel Mutabazi n'abandi bagiye bagwa hariya igihe Kale Kayihura yari mukuru wa polisi simbishira amakenga, ntabwo mpamya ko Ubugande butari buzi iby'u Rwanda ruho rukora hariya. Gusa bashakaga u Rwanda nka Kagame yashaka inzira icyuho cyo kugira ngo arebe ukuntu yabaca muri humye, amaze kwifatira Muhoozi, amaze gucengera iyo sisteme ya renseignement, sisteme ya sécurité, noneho akazarangiza umugambi we, kandi bigaragara ko bitamuko utungaho urutoki, bigaragara ko ari Abagande ngo barakaye n'ibindi. Muhoozi rero nubwo yakuriye yavukiye mu ntambara ntabwo asobanukiwe n'amaguye ya Kagame, ntabwo abyumva. Ibyo ndabishimangira, n'ubushize arwanya ndetse yarambwira ati ibi bishimwe ko ubwo wabivuze mbere ya bose ukavuga uti izi tweet za Mozi ntabwo ari zima ejo wundi president Museveni akazivugaho ndetse anamudekuraja gutwitinga ariko umugabo myaka 28 ntabwo azamubwira ati ziveho ariko aravuga ati guhamagara umukuru w'igihugu kuza muri anniversaire zawe nicyo kintu cyiza kivuye muri tweet zawe nuko ngo nibindi byose Museveni arabinenga reka ne gutinda kuri tweet n'urugendo rwa Kagame gusa yewe ntabwo mbishira amakenga ko ari plan yari hari opportunity yo kuza muri anniversaire kusha kumbwira ukuntu Kagame ashobora kuva muri anniversaire mvuye muri anniversaire ya Mozi really nayo mu video bintu hari umukuru w'igihugu ushobora kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo wetu wasaze cyangwa se umukuru w'igihugu kiri fictitious bya bindi biri kidahari ariko ari nka comedy abantu bakina navuze ko nabitinda ariko biranga bikagaruka kubera ku igihugu reka noneho subira kuri biriya biganiro Kagame yakwepye ntabwo nzi ko mubitindaho cyane ariko mujye mubitindaho cyane kuko ibi bizagenda bigaruka mu byisobanuro mu buryo ati noneho ndasobanukiye impamvu Kagame atagiye muri biriya biganiro n'ukuntu akunda kugenda ariko akavuga ati jye hahuriye aba perezida bane njyewe no ndohereza biruta no yari setting na discussion iri inconfortable kandi byari byagaragaye na mbere igihe bakiraga Kenya Congo mubabarire muri ES cyangwa se East African Community bavuga ko ari ibintu baganiye bihereye baravuga bati tuganira as brothers hari bimenyetso ko utararuhuka kureka guhungabanya umutekano w'igihugu please stop kuko hagiye kuzaza response iri regional nubwo na Kagame yashyiramo ingabo ze hari ibyo nawe ntashobora kwirwanya ntakabuza rero bavandimwe bakunzi b'ibiganiro bya raditeme ntakabuza ko hariya ikizabirangiza ari intambara kandi iyo uhita utumba nonaha bigaragara kuko nta yindi solution nabitinzeho mvuga ukuntu yafashe inzira bavugizi ba guverinoma muri Uganda bakavuga ati twatinze kuri M23 muri M23 yari ifite opportunity yo kugana yagiyeyo ubu biganiro yarimbanyije bafitemo indorerezi icyo bashaka ni ukugira strategy yabiyihe icyo azakuramo ni ukubona ko c'est impossible kongera kunegosia iyindi tamo kongera gusaba kandi gahe ntabwo bishoboka kuko yahawe amahirwe menshi ashoboka noneho n'igihe yahawe yo kugira ngo nawe practice no gushaka ibisubizo byarayirengagije ibigiye kuba rero azabyirenge icyo mbona cyo ntabwo ari bizaba kera kuko hari impamvu nyinshi zigaragaza ko ari ibyabo cya mbere nuko time frame arimo biha kuvuga ngo turangije inama uyu munsi guherejo tangire duhure n'abarwanya iyo mitwe implementation zabyo ziragaragara zirakubwira time frame ya icyakabiri n'ubushake n'umuhati rukomeje kugaragara ndetse nta na delays zirimo zibaho n'ejo wundi bazagaruka kuko abakuru b'ihugu bazongera guhura muri uku kwezi Kagame zitabira peut-être kubera ko bafitemo indorerezi yenda zitabira ashaka gushaka indi extension azishobora kutazabona abakuru b'ihugu nibongera guhura bazaba baganira ku byavuye muri iriya negotiation cyangwa se muri ziriya discussion reka nekuzita negotiation kuko nta ruhure ntande runegosia n'urundi buriya abantu banegosia bafite icyo aho bajya kungana umwe buri muntu wese afite icyo ari butange n'undi afite icyo ari butange hariya rero yenda bavuga uti baratanga agahenge oya babahaye ultimatum ni chance babahaye kuko bavuze ko ntabwo ari ikibazo cya Congo gusa regional force zizahita zikurikira zizashyirwaho mu kwezi kwa gatanu ntabwo ari zizashyirwaho kera kugira ngo zitangire zihashye iyo mitwe hari ikibazo cya Red Tabara hari ikibazo cya kiriya mitwe ya za Mayimayi zifite amazina Kabarebe yagiye akreya yafashije gukreya ibyo byose ushobora gusanga u Rwanda rwo Nairobi bafitemo nka representation nkazitandatu ariko abakongomani bamwe batazi yuko ari imitwe ya Kigali ya kreye ahubwo bazi ngo bararwanya abanyamahanga ubu ntashobora bafite no kwemera ibyo basa mubitega amaso abanyarwanda mubitega amaso bakunzi baradite kuko byanze bikunze ikibazo kirarangizwa n'uruhembe rw'umuheto hariya muri Congo kandi ntabwo nibaza ko Kagame ari keye afite ibiganza bikeye muri kiriya kibazo reka tubitege amaso rero banyarwanda banyarwandakazi inshuti za Radio Temerika nongere ngaruke ikiganiro nakoze ejo bundi cya Miss aho Miss igiye gushimutwa nabivugaga ubushize mvuga yuko ari ibyo mbona nkurikije ibyari byipasa mu gihugu imbere noneho ubu nshobora kubabwira ko gushidikanya ari guke cyane yuko bayitwaye kandi mu maguru mashya ntabwo nirengagiza ko mwumvise ama audio yavuzwe yuko ari ya Prince niba ari Prince Kid ugera cyangwa se ufite umwanya wa gestion muri Nyampinga oya aho bavuga ngo hari amashusho yasohotse ngo ya Kid Prince arimo ngo atereta ngo arimo atereta Nyampinga Miss Muheto mbere ariko yuko njya kuri ibyo bya Nyampinga reka mbanze mbumvishe amagambo ya Nyiramongi uyu munsi
cyatumye ntekereza uyu mugoroba it's not to put pressure on you young ladies ariko nk'umumama a mother of one daughter I feel your mothers mu mwanya muto mbona nagiye nkurikira amarushanwa mwabimazemo igihe I felt the pressure umubyeyi yagira ndahangayika kubona abana bangana nk'amwe urubyiruko ruhawe platform imeze nk'iyi ngiyi mwakomeje kunshimira ariko honestly I want to commend you you are brave it goes with a huge responsibility so twebwe what we did it's only kubaherekeza ku mahitamo mwagize again we are doing this kubera ko namwe mwagiye mushyiramo agaciro mu byo murakora it's like you are pushing us kubasangaho muri kwera ibikorwa byanyu no one can define you ni mwebwe mufite urufunguzo rwabyo muzaba icyo mwahisemo kuba you are our pride continue to be mufite inshingano itari nto ntimuzajye mwibonamwo nk'umuntu nk'abantu gusa who belong to a family you belong to a community you belong to a country tubafite expectations nyinshi cyane it takes a lot gusimbuka imyaka mugezemo you probably know what's wrong and what is right but the challenge is always to make the right choice. Don't be absent on the social media. Speak for this country that shed so much blood for us to be where we are here.
Bakunzi, oni Nyiramongi, impuhwe za bihehe, ngufitiye impuhwe rubyiruko ibintu byinshi umuntu yakwibaza muri iri jambo rye nako byakwibaza kuri event twahera kuri rurimi rwo kuvuga Nyampinga w'abanyarwanda ko batangiye kubavugisha icyongereza ese ni ukubateguza bigiye gukurikira ko bishyashya bizaba biri conducted muri mundimi z'amahanga no kubabwira ko bari obligé bose abanyampinga barimo kuba bumva icyongereza what does that mean bishatse kuvuga baje hariho audio y'iminota nk'icumi iravuga icyongereza gusa bafashe ijambo abaministre barimo b'abadamu bose bavuga icyongereza that's one nicyo kintu cya mbere icya kabiri timing iki kitaraganya cyangwa se ukuntu bahise bahuruza Nyampinga nyuma yaho batangiye kuvuga yuko hari ibintu byiti byitwa ritari myiza ya za nyampinga ubu nubushimuzi kubera yuko ba mikintu bakreye baravuga bati tugomba gushaka opportunité yo gushimuta uyu mushinga bahita bashaka uburyo bagomba kwabwira ko bari kumwe nabo kindi kintu mutagomba kwirangiza nuko Jeannette Nyiramongi amakuru atugeraho ndetse abashobora gukurikirana za media mu Rwanda bavuga ko yari yicaranye n'umukobwa we muri iyi event kwereka ko importance bifite amakuru jyewe mfite nuko uyu mushinga bashaka kushimutira Mumbuto Foundation reka nsubire inyuma gatoya ya kuri Muheto Miss Muheto n'abandi ba Miss bamaze muri iyi myaka itatu ishize umwaka wo muri 2000 sinzi ko muri COVID habaye Miss mbere yaho igiheruka yari umwana w'umukoronel Kamari niwe wari wabaye uwo mu Miss ndetse niwe wabanjije nawe yari umwana wa mukoronel uyu mwana wa gatatu Miss Muheto ubwo iby'inyuma mbere ndabiretse ni umwana nawe w'umusirikare ku rwego rwa koronel wabaye mu gisirikare nyuma akaza kujya muri polisi nawe ni ku rwego rwa muri polisi afite urwego ari ku rwego rwa koronel icya mbere ni uko biragaragara ko ari institution iyo FPR na service za sekirite bashaka gushimuta mbese bashaka gushaka couverture yo kugira ngo niba ushimuta banafite n'icyo gitinyiro kindi ni ubundi wanakwibaza uti se ni iki kigaragaza ko Nyampinga bose ari abana b'abasirikare be mugane nanjye mvuge nka Jolly wavuze ati birumvikana ntabwo bamubaza bati kuki ari abana b'abasirikare gusa ati ntabwo bibabuza hakibabuza gucompeting ko ari bo yenda ari coincidence batsinda fine babona amajwi menshi hari uruhare tubifitemo icyangombwa ni uko nabo bafite uburenganzira yesu bafite uburenganzira ariko njyewe ndaduta n'uyu munsi ntabwo wabintera mu rushinge ko inshuro eshatu zikurikiranyije ari abana b'abasirikare bo ku rwego rwa senior officer icyo ni ikintu ushobora kwibaza buri muntu wese ashobora kwibaza icya kabiri reka ngaruke noneho kuri Nyampinga ni ibyo bise ngo ni saga narababwiye ubushize ko nabikurikiranye kuri no brainer yahuje abantu barenga ibihumbi cumi na aho hasigaye hari biriya bintu byo kuvuga ngo ni my space avuga space ya iyo kuba kuri Nyampinga ba Jolly bahari abaminisitiri bose bari bahari Ange Kagame nabwiye ko yari hari kumaze kwinjira nabonye ahise agenda hari ariko ni ibintu basaga naho babanje gutegura ibiganiro wambwira uti sari y'amaudio bari bamaze kuyabona yenda bategereje kuyashyira hanze ntabwo ushobora kubisobanukirwa ntabwo ushobora kumubwira ngo ari y'amaudio byonyine audio numvise yende bazaduha izindi audio numvise nta kintu kirimo kiri incriminating nta kintu kigaragaza ko aba bantu uyu mwana cyangwa se uyu musore nako n'uriya mukobwa hari ikintu kiri illegal bakoze yaramuterese birangirira aho ngaho amwereka ko amwadimira umukobwa rwose yihagararaho that was the end of it ntabwo byarenze aho ngaho mu ma audio twumvise uyu muntu nta threat ntabwo ari ukuvuga ngo nidakora ibi bizagenda gute ndakora ibi nyina gute icya kabiri mwibaze ko bari mu modoka imwe uwo mukobwa ntabwo ari ukuvuga ngo yaratinyaga keretse umbwiye uti Nyampinga Miheto yari muri dosiye yo ku rwego rwa yende mu mbuto bashaka uburyo bafata uriya musore kugira ngo barebe ukuntu bayi dismantlinga kuko umwana w'umukobwa ufite icyo kibazo cya abuse cyangwa se cya illegal ibintu biri illegal business umwana w'umupolisi s'il vous plaît ntabwo yajya mu modoka ye ngo agende narangiza ave mu modoka ati thank you for your ride and thanks for the ride wakoze kuma defi ntabwo bishoboka please uri ntabwo ari umwana waba intimide na chef wa mi ise ari ku rwego rwa colonel mu Rwanda w'umupolisi ntabwo bishoboka ni amadiyo yara ntabwo urubanza nibwo rugitanye audio bahisemo kutwereka nta kintu kirimo murabizi igihe bavugaga kuri gisupusupu narifashe kubera ko hari ibyo tutari tuzi ndetse jyewe nanga no gutabariza gisupusupu n'uyu munsi narifashe nanga gutabariza ndimbati kubera ko hari ibintu byinshi bimwe ubuvuga uti ntabwo wajya kudemoniza cyangwa se kujya gufata position hari ibintu bimwe utazi ejo ugasanga wa blaming the victim ariko kuri ika ya prince na mihete nibaduhe ibindi bintu nzaba uwa mbere kubisubiraho nongeye mvuge ni nakoze mistake ihari ibyo ntari narumvise ariko noneho ibyo twumvi dushingiye ku byo twumvi dushingiye kuri information dufite ni plan ndende yo gushimata umushinga umwana yaraterese abagenda avuga ko yademira umukobwa nawe akagenda yikiriza yifatira amajwi niba yari yatumwe ibyo ntabwo tubizi ariko namwe mwibaze nizere ko namwe mwabyoje nkuko nanjye nabyibaze prince bariya bana arabahase barabizi ubwo yajya gushaka umuvitime we wa mbere akaba umwana wa colonel akaba ariwe bavuga bati ruswa akaruba tageti wa ruswa z'igitsina ntabwo bivuze ko atagerageza gukundana nawe ibyo ni ibindi ariko ibyitwa kuvuga ngo ni gushaka kumu exploita kubera ngo agire icyo ngo amukeneyeho something yes c'est possible ariko birasaba kugira ngo tubishishoze turebe bizakurikira yenda bazatange chance rubanza rwa prince rube en public noneho natwe tubone uko dukosora ibyo twavuze yenda twahengamiza birababaje cyane ko ubona service za sécurité z'u Rwanda zikoresha umwana w'umukobwa ku bintu nka biriya ejo n'ejo bundi espere itagihari uyu mwana akaba afite icyasha baramukoresheje amaguye kubera institution bayishaka barangiza ugasanga we agumye mu bitabo cyangwa mu mateka muri yafite iryo zina nk'iryo kuko simpamya ko iri ari izina wakwifuza gufata cyangwa ise amubwira ati shyira ibi bintu hanze ujye kuri spotlight atari uko Jeannette na Kagame ari bo bantu babishaka nta musirikare wakuma umwana wajya muri spotlight ibintu nka biriya noneho wo ku rwego rwa colonel reka hawe bamushyira mu bintu by'imanza uzajye gutemanya uvuga ibi n'ibi biriya ni game yo ku rwego rwo hejuru mu byibuke navuze ni mu famiye Kagame niyishaka mu byibuke igihe Jordi yavuze ibintu Ange ari intervena Jordi aravuga ati ibintu uvuga ntabwo biri muri domaine yawe hari ibyo utumva please be quiet hari cya gihe bavugaga ngo indimi ngo bavuga icyongereza kitameze neza ngo ntabwo ari ngo bajye bavuga n'ikinyarwanda ibintu nk'ibyo bibaza ko mubyibuka ariko Jolly nawe amakuru mfite nuko nawe batangiye kumugendaho kandi nabonye barimo banavuga ko noneho Jolly araho yafashe ifoto ya Jeannette Kagame aravuga ko agira style arangije bahita bavuga ngo kuko yakase ngo yari ifoto ubundi Kagame yari ariho na Jeannette none ngo yari ikopinze batangiye kumwandika ngo yakoze amahano ngo yavanye ngo yakase ngo Kagame ngo asigazaho Jeannette gusa ibyo byose bije muri iki gihe cya tubitegama icyo rero gihe nshimangira nongera nsubire mu byo navuze ubushize n'ubushimusi ugiye gukora kuri uriya mushinga bawushyire mu mbuto harimo byinshi bawukeneyeho hari amafaranga ari promosiyo y'abana b'abanyarwanda kuzajya kuba banze kubona ko abana b'abanyarwanda Miss Rwanda asigaye wabaye Miss agira za opportunity zo kujya hanze kujya gukompetinga n'abandi aravuga bati no credit tugomba kuzifata kandi FPR ni uko nta kintu na kimwe tazakontrola na kimwe ariko ubu n'urumogi ko rwatangiye kwemerwa hanze bagiye kuzashyiraho association y'urumogi ariko nabo bavuge bati n'abarunywa bose association y'abanywa urumogi nazo turayishaka kandi bazabikora bazabikora mu yindi forme bazabyita nk'uko mbivuze ariko bazabikora banyarwanda banyarwandakazi nshuti bakunze namwe ibiganiro byaraditeme ibi byose muravuga muti ni ugusebanya ejo bundi mukaba ba mbere mugaruka mukavuga muti ibingibi twarabyumvise ku iteme twatuzi ko ari ibinyoma cyangwa se ari ugusebanya kw'abarwanya ubutegetsi mubitege amaso rero ntabwo ari kera iyi nkuru y'abumukirane navuze ko ndi buyitinde nako nyigarukaho reka yenda uwaza ibikiri ikindi ariko nayo irakomeye cyane kuko munamwe murebe igihe bariho nta n'umwe ndigera numva avuga ati ese ko numva amafaranga ariyo y'imyaka ine itanu itandatu nyuma yaho bizagenda gusa narabitekereje nanjye ndavuga ntareka ibintu tugomba kuzabigarukaho ubutaha reka yenda nzongere ntumire bamwe mu bakontributeri b'ibiganiro byacu tubigarukire kuko mu bihugu bifite demokarasi murabizi n'ejo bundi Boris Johnson yaragiye kweguzwa iki cyemezo cyafashwe n'icyemezo cya executive ntabwo ari icyemezo cya parlement ntabwo ari icyemezo cy'ubwongereza nka parlement na parlement yose ndetse benshi mu badepite bariho barakira none ejo n'ejo bundi ko aba bakonservative bashobora kuzaba batakiri ku butegetsi Boris Johnson atakiri ku butegetsi yenda kwiteza n'abantu niyo myaka itanu niyo diri imyaka itanu abazamusimbura kandi aribo bariho bavuga uyu munsi ishyaka rizabasimbura riho ubwo uyu munsi ko biriya bintu ari umwanda ari shitani ari imyanda nyine bakavuga bati no iyo diri ntabwo twe tuzayikomeza amafaranga no ntabwo twagirana diri ya egizekitifu mwagiranye nubwo ari ku butegetsi ari iya parlema yo yakomeza ariko ni diri ya egizekitifu abo bantu bazaba hehe niho uzatangira kumva ayo mazu y'u Rwanda ibihombo byinshi bizaza mu Rwanda ntawe ushobora kubibaza kuko iyo myaka itanu ayo masezerano ashobora gutinya ntabwo Boris Johnson uzamara imyaka itanu barahinduranya buri gihe abandi bakeguza neza undi aragiye kweguzwa kubera iminsi mikuru yakoresheje mu gihe cya covid iyo myaka ari ku butegetsi ntajya kwiyamaza ntasinde cyangwa se majorite ya parlement ikagira irindi shyaka ritari ry'abakonservative ntabe premier ministre aguma ari umudepite usanzwe kuko bafite iriya monarchie constitutionnelle uburyo bakora nawe ni umudepite MP ariko ishyaka rye nitagira majorite ntabwo azakomeza kuba premier ministre biriya byemezo mutekereza ko abantu bazajyanye inyuma y'icyo gihe hamaze kuza abantu bagiye kuri 300 mu gihugu bizagenda bite ibi ni ibintu byinshi byo kwibaza ariko nyine si yo byonyine bibabaje ni byinshi kubera ko twamaze kumenyera ko ibyo Kagame avuze na famiye ye biba n'uyu munsi nibyo twavugaga muri Nyampinga ibyo nababwiraga muri Nyampinga none ibi byabwe mu kirabyo ni ikintu cyashotse amahanga yose nanjye ubwanjye n'abandi yewe n'abari mu gihugu imbere nizere ko ahari ubwongereza buzagera buzagera bugasubira ku cyemezo cyabo. Hari amakuru menshi twari kuganira ariko ntabwo dufite umwanya uhagije. Kongre ya FPR yateranye uyu munsi, ibyo bavugiyemo tuzabimenya yenda tuzabigana no gutahana zimbu n'ibya Premier Ministre Wahoze kuri Ministre Damien ari havuga ko ngo atashobora kubona uko yitura Kagame kubera ibyo yamuhaye kubera yamufunguje, ariko bavuga ko bategereje ko muri iyo kongre ashobora kuba yenda ari bubivugeho ari buze gufata ijambo Kagame akizengutsa mu ntebe yumva amagambo aryoshye arimo Monsieur Habumuremyi arimo kuvuga. Birababaje aho igihugu cyacu kigiye, ushaka abagabo ukabavuga, ushaka bakabaye bavugira abandi ukabavuga, bari influwa babaye bafata position abandi bakareberaho barabuze. Birababaje cyane ariko ariko amahirwe ni uko iherezo ry'iyi ngoma ya FPR ntabwo riri kure cyane. Reka rero mukomeze mufatireho mufashe, mukomeze rwose revolution, imbaraga mushyiramo nizo zizahirika vuba, ariko nubwo mutashyiramo nyinshi mugakomeza mugafatiraho mufatiye nabwo biragaragara ko biri mu bitanga umusaruro. Banyarwanda, Banyarwandakazi, inshuti namwe bakunze ikiganiro uyu munsi, ndetse inshuti zose za radio Iteme muri rusange, reka mbasezereho mbifurize ibihe byiza aho muri hose. Mwari kumwe nanjye Turashimye Jean Paul na Huta.
Abagiye inama Imana irabasanga, dufatane urunana bizaba umurage ye, abacuruza moko bayaburira isoko. Mu muco karande tubigere hambe, abashaka intambara barindire ubusa. Kama teka azero.